you need to fall.
The turntable set up Philly style. If you don't know what Philly style is, right, you know, the traditional way to DJ is from Philly. He doesn't normally DJ like that. Turntable set up Philly style, which is both turntables on the left.
That's what Primo does too.
And the mixer on the right.
Right.
But you're going to be able to manage today, right?
Absolutely.
Je suis
alias Fog.
Et en 45 tours. Je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur.
Platiniste, DJ, compositeur, improvisateur.
Pour faire ce tour de la planète,
alias Fog,
dit-il, n'a finalement strictement rien appris de son voyage. Sauf l'amour. Autour de la planète.
Et puis là, j'avais amené une sélection de vinyles.
Philly's finest.
Là, je me mets à jouer.
With the traditional taste of Philly.
C'est vraiment l'improvisation.
Mr. Philly, that's what I'm talking about!
This thing is bigger than me. This is authentic East Coast Philly. It's bigger than me.
Brinca, assim você vai na terra grande e cada chorar.
Se eu der um filho mágico, cabo de sal na sala de banho. Thank you.
Allons danser jusqu'à l'eau, mon ami. Rendez-vous de toi, c'est Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'eau, mon ami.
आल्यनाथ काय बरे मांडो वाजूया जाता दी मालोन ना तजा बारान मोतिवे ना तोलोन मागी बेच्चा पाया निगारा तोलोन ना तजा तालान दिम गमा गालान की चेंजे राजो वासु यम पंपा Mamba, are gama the lot tori nat nat photo wa poi tu natati atya mamba, mamba.
You done wrong. love you. Well, and you took no heed to the one above you. So you changed your way on Sunday. Then you turn around that straight and you wonder on Monday. Listen, y'all, at the end, oh, nowhere to run. Oh, you're surely gonna pay for what you done. You better ask yourself, what have you done, my brother? You done, my brother, Mo.
I don't know,
so you told your lies without no shade on. Yet you're going out and scattering lies in somebody's name alone. You twisted. You was clever, huh? But you see, a wicked tongue, oh Lord, can't twist forever, no, no. So listen, y'all, at the end, oh, you got nowhere to run. Oh, you surely gonna pay. What you done? You better ask yourself, what have you done?
What have you done? Have you done?
What have you done?
What have you done? Have you done?
Have you shown any love?
What have you done? Have you done?
As you were traveling around
what
the world,
have you done? Have you done?
Have you shown any kindness?
What have you done?
Still running around doing
what
wrong.
Have you done? Have you done?
I'm not just talking to the brothers too.
What have you done? Have you done?
I'm talking about me and you
what
too.
Have you done? Have you done?
What have you done?
What have you done? Have you done?
Causing no shame.
What have you done? Have you done?
Creating nothing but pain.
What?
darile robe tavare tu barana pana kere kalo tu barana tava imanna nei mamma tinen sadi nulu sara mamma se mala e mamma jamma mi nya jonkini yere ba mi nya onnonu jomila vanno barake mandarara te kumai te parai te sawai te toloi te yele kele kana baro kama sara me pe sombera nami na shati mani ve tolo tu barana pana kere kalo tu barana de to ali mami sa mori vane manu kadu ni namara a sera vela o kale sere di sera ture kare sera mori di mani kaba kere banka sara muta daro La disera muore e soma a fame gnagna i rigni di giù non passano con il nute meno vecchio ma la terra meno pone su niente non il neanche panne chitarre paragliare volo e volo all'utono malo giù lucano
Yeah. I'm so sorry. passion. Zoka de chéri azali na mokyato. Kombo na ngai na kati ya molangi ezali de kotoko. Soki alobi na ngai aboyi ngai ye, namonaka lokola nde na miboma. Motema na ngai moto moto lokola nazwi nde likambo. Nakanga ye na bambanda epai na ngai ye, koswanisa ya pamba na koka te o. Zambe soki majingo olongola ngai na pasi ya poli. Kombo na ngai na kati ya molangi ezali de kotoko. Soki alobi na ngai aboyi ngai ye, namonaka lokola nde na miboma. Motema na ngai moto moto lokola nazwi nde likambo. Nakanga ye na mabanda epai na ngai ye, koswanisa ya pamba na koka te o. Zambe soki majingo olokola ngai. Yango libala oyo kokumisa zoka nde ezali sembolingo ya bougie. Soki ezwi mayidi tokotala epai ekopela.
Thank you. ngambo boyoka likambo tolali te butu ya lelo nzoto ekotoko sango ya koyebisa baboti ye nakoka te naloba te somo 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 mama boyebisa bintu kuna na baza teleki azongisi molimu epai ya nzambe ngoma getu karibu ngoma getu karibu marietu goke wapi marietu goke wapi oke olaka tempo na nini goyoyo tangoyo ezanga somo baleki bakomiboma likambo moke valer ya nzoto ya moto ekoma pamba babodi bakolela mawa o narabukala azongisa naino yo marietu nakoloba nini mama na ya bintu epai ya koyoka lelo na nzela ya baza mposa na yo esili te mwana ya mama nakokunda yo mobesu pembeni ya bilipembe ngo marietu karibu ngongo marietu karibu narabugala azongisa naino yo marietu nakoloba nini mama na ya bintu epai ya koyoka lelo na nzela ya baza mposa na yo esili te mwana ya mama nakokunda yo mobesu mpembeni ya bilimbembe ngo marietu karibu ngongo marietu karibu otikelinga na totu mama ya mokuya nasala na banza yo marietu ozalaki soki okobina mpe okoseke vedete yo limpiango marietu mposa na yo esili te mwana ya mama pasi oyo nyonso omonelinga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu banza yo marietu posa na yo esili te mwana ya mama pasi oyo nyonso omonelinga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu posa na yo esili te mwana ya mama nalobako nini na ya bintu wapileki na yo tamu ya mama pileki na yo marietu ya mama sa nineta buhu ya lei
Mango.